Hi.
Hi.
Welcome to District Princess.
Thank you. Hello. Okay. Thank you.
Amani mezizima ya moyo Amunzima no songo Najinyi mara hapa tefura Sina mama sina Chuma juo misina mawe Nono no songo na ubachela Nilisubiri urudini kuhoe Suli nambia unenda soma Merudina ulezi mtu na mwanae Gavi pesa livyo tumba Oh mama Nilijinyi maupate Sasa unaitwa maza Na umesha za Akili na mwili vimepagawa Na kunywa energy ya sina power Maji ya kunywa ila wamena Salamu na tuma Ni kwa yule ulisoma nae Nikipige simu anapokea Unaonge ulisoma nae Ulisema oyo msela Sela yonasoma nae Tunde langu wakala sela Katafuna tafuna O sela 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 Kizekana nipewe mwingine Nitaifuta memory Niyamie dunia nyingine Kuna watu na vyetu Kuna watu na roza kwatu no Acha watu michitu Kuna michitu na roza chatu no Chimba nena mama chimba
Chimba
Ini bado ni mzima Nimeribu poti injini nzima Itaaza upitena Chimba nena mama chimba
Chimba
Ini bado ni mzima Nimeribu poti inje mizima Itaaza upetena Salamu na tumani Kwa yule ulisoma nae Ikipike simu anapokea Wanaonge ulisoma nae Ulisema oyo msela Sela oyo nasoma nae Tunde longu wakala sela Katafuna tafuna O sela wa